VOA。ሀቶ አራ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መላኒያ ትራምፕ በንሁዳን ኢሻኒት እንድረት ነማሁጂ ሞዴል ይሁጃቸባይ ካሎታ ናምቢያ ስሎቬኒያት ካሮሊን ፕሩሶ ተትኑርገ ቱጅበንተም
ጊፍት ድረን ዩናይትድ ስቴትስ መላኒያ ትራምፕ የሮማራይና ሙልጣን ኦፊት ተመንታራን እጩሚ ደጋውፈተን የጀስቦ በየስሎቬኒያ ተከን ጉደተን ኮሉ ገልቱፍ ለሚ ኡመተ ሚሊዮን ለማቀቡ በከመዩ ህሪዮን ኢሳኒ ጅራተን ለሚ ዩጎስላቪ ክሪያን ሳኒ ጆንዱማ ምርጃና ጀላንኪክ አከስጨ
አዘሎራዳ የብራላ ክኒገ
ሺ ዋዝ ቬሪ ፖዚቲቭ ሺ ላይክድ ሪዲንግ ቡክስ
ባየነ መጋሪ ቱራን ኪታቦተ ዱብሱ ጃለቱ ኡጩ ዲዛይኒ ጎቹ ጃለቱ ኡጩ ወን ሞፋሪሰኒ አከሃራት ሆዱ ጀዳን ኡጩ ጃለቹ ሳኒ ገረሁ ጂ ሳኒ ጀልቀባ ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ከዱፋኒፍ ሰባባተ ኢትሳንጌሰ
She's the first immigrant to be first lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams in the 19th century.
Erga hat awarra presidenti United States kanjarra kut asalgafa John Quincy Adams as holugantu gifted re United States tan isanjel kabati jedan. Melania wogota digdami afur kan isani fangafan Donald kan walergan bakka bashannana yokan party tiyoto barakuma lamaf shanke sawalfudan Baron Trump ወጋታኑ ጣለቴ ኤርጋይልማ ጆን ኤፍ ኬነዲ ካን በረድ ይበቁ ለሰገሊ ጃተሚ ሰዲከ ሳአስ ኢልማ ፕሬዝዳንቲ ኡምሩን ጥቆቲ በረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋይ ሃር ወራሳኒ አከስጀረን
ሺዝ አን ኢንክሬዲብል ማዘር ሺ ላቭስ ሄር ሰን በረን ሶ
ኢሴን ሃር ወራጋሪዳ ኢልማ ሼ በረኒ ባይ የጃልአቲ ጀራን
ሺዝ ኢንጆይንግ ሂስ ስኩል ኤንድ ሂስ ስፖርትስ ሂ ኢዝ አ ግሬት አትሌት And I just want to have him out of the spotlight for now.
Manabar nota saf sporti ni jaldata atleti cimar amma ummata tutun bain akkanditrun feda jedan. Malanian ofisani imratti fulle fatan yojrate male agas ummata tajja simban. Dulli dedemmak insa kan ofisani kan bibest jedam kan nagenya fayuma jolle ratti fulle fat batia dole sakes dubartoota qofaa ijoollee guddisan kanneen qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'an keessa jiraatanii laaqanaaf feere duulli biibas itti dabaluudhaan miidiyaa hawaasaa irratti nama doorsisus ni balaaleffata.
Today's technology provides people with the digital shields to hide behind.
Teknoolojiin jabanaa namoonni haguuggii isaa jala dahatanii ituu of hin beeksisin bakka nama namaa yaaduuf itti gaafatama qabu fudhatanii ijoolleef ga'eessonni akka jajjabaatan ni godha yeroo tokko tokko immoo hammillis ni hojjetamaa jedhan. Melaaniyaan kan abbaan warraan isaanii Tiwiitarii irratti yeroo hedduu mormitoota isaanii jechaan dhaan ilaalchisee mul'inatti yaadan kennan. Shamarree dhimma qilleensa naannoo falmitu Greta Thunbergitti innaa isaan qoosan waajjirri isaanii ibsa baaseen giifti dureef pirezidaantiin akkuma namoonni gaa'ela qaban kabiroon godhan. yeroo tokko tokko akka adda addaatti dubbachuun isaanii ifa galaadha. Yeroo itti ofii isaanii irratti fuulleffatamus jira. Ennaa pirezidaanti Tiraamp filannoon injifatan Slooveeniyaan kabajaa isaaniif jecha ennaa sirna hirbuu seenuu pirezidaantii huccuu isaan uffatan kan mul'isu siidaa ijaareef. Adoolessa afur kan waggaa kanaa jechuun guyyaa walabummaa Ameerikaa immoo kanneen yakka hojjetaniin siidaan sun ibidditti qabsiifame.
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state.
Gifted re hoji wal fakkato jeta turani fi hoji ngu salpada nama kanadura motumma kesa qodan qabanif garu hojij cimada jedan. Melania Trump amantin sani katolikida erga Jacqueline Kennedy as gifted re amanti katoliki hordofan sandrati. Gifted Dure America isaan jalqaba afaanu tashan dubbachuu danda'ani.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady of the United States.
Akka Gifted Dure United States itti fuula keessan dura ennaan dhaabbadhu boonuuf gammachuu guddaanatti dhaga'ama jedhan. Waggoota harfan darban irra hedduu fuula kaameeraa duratti hin dhiyaatinu malee xiinxaltoonni akka jedhanitti Melania Trump marsaatti dabalaaf giifti duree ta'uu akka fedhan dhiibbaa gochuu dubbachuu jalqabu malu.